Spy music.
Pamme, pamme, oh pamme, 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 oh pamme, 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 umukwano na nikojalo, ah nipela tinya kyun, asina chanya suguwa, sokwa rumba weza kata, kata, nipe kitu moko, yata pastare, ya nipagawe. Oh, pame, pame, pamera. Yani pendoni, nimefori. Hili penzi, twa enjoy, kisera. Bila shaka, hatuna ori. I enjoy my love, ado, ado, ngatu, ngatu. Oh, 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 oh. Show me my cutency,
pamera.
Oh, my lady,
pamera.
Sweetie, sweetie, yeah,
pamera.
Make you dance,
pamera.
Oh my lady,
pamera.
Sweetie, sweetie,
pamera.
Ah, eh, hey, hey. Shelly, yo bambata, shua baby temo. Yani mina pena, sare sa, mina pamera. Uno zuri wa sura, shepu wa di tabia. Tunaenda na nawe ilo si unajua. Yani bam bam bam, I say you my number one. Kinishika hapa, mara hapa. Na isi kudatada, iviri mwata, hauna ota. Mana umeni kama. Kinishika hapa, mara hapa. Na isi kudatada, iviri mwata, hauna ota. Mana umeni kama.
Nimeagiza midoli staki kwako niwe toy. Vilo ta enjoy kigolu tabaki hoi. Pame kama chiga na mionya na sau shida. Kadata na niga ni mnyamwezi kwa frida. Bonge la kipa kipito talishanga. Sida tena star nimezama nipera. Kitawa na kiwa mikwako nimekubari. Napenda kitanda ndoma na sichezi mbari. Natangaza ndoa pamera kuwa tayari dede. Hali yangu zete nene hilo dada wewe. Kino ndoni tumasaki na kwa kapi tukichatu. Nipe nini semesake like kala softy broad key.
Pamera, hey, pamera.